Fresh, fresh.
Mr. Puta Tulad.
Remember where you got it from. Zambian music plumbers, that was CO.
She said, we said, Abanandi won't say vale for my po. Lelo, shete. Akamo sanse konsa karulako. Kale kale mudina ichinja. Natikambo kutantulaka. Bondi madama bali sheta. Yonse kubo kafia di sanda. Your patience in our Anaka na suka na leka ko Na leka no kutemwa Iyo energy nawe Nanaka na suka na leka ko Paka nanaka no kutemwa Na leka ko Na suka na naka no kutemwa
Shive pwati nga chita pwifia bunani Bunani vwa mundu wangi kubwaba munani Kuba mu laugh na ine tachaba easy Fwile wa shpapa shpanga pize Te 40 andi mundu na temwe ne waipe Aka kutemwe na kupa na temwa matize Mundu fwa kole mulela we mkwasi Takwa ni shokulo lelo kwa lelo lela yes Ifidi hama jabo tobe ratifiapwa Hidi ngiva munina never twafwa Atiaba ne
Iyo patience nawe Anaka na suka na leka ko Na leka no kutemwa Iyo energy nawe Nanaka na suka na leka ko Paka nanaka no kutemwa Na leka ko Na suka na naka no kutemwa
Zambian Music Plumbers.co.